ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe iwde studio tamani on o jam Bocar Sy yettin taw on kabaruji godduɗo e ñalawma o emnela yo guɓal mo sodda sin murtuɓe enam ɓe mbeedi cottirɗe laamu ɗum cuuɗi laamuɗi enam cottirɗe muɗum ɓe tottiɗo hoore joom ministre ma o nden noon hooreɓe kamɓe maɓɓe hooreɓe maɓɓe ɗum kamɓe ɗum ndenago tan ɓe mbiɓe dartale kiɗal nden noon ɗum hunde fof ko waɗi toon joni ɓe andiran neɗɗo fof sona to sodda sin serval ɓe fa yetto sodda sin mali ɓe kañum eɓe ministre maɓɓe nden noon anan ɓuuri ko yaata e millioji temeɗe joyyi kalisi sefa ko usine ngaji ñobboji gurile mali ɗi ena camiri gam ɓe gotti gollude nden noon golloɓe toon ɓe ɗum an ya e usine ngaji nayyi ɓe ɗum kamɓe ɗum ɓeɓe daara morsude golleji maɓɓe ne ena walde maɓɓe mbiyetede systéme nde kañum ɗo holli mette muɗum jonkunda trawone kanko mo townama saabi mo teddidirama médaille mawɗo ɓurɗo fof mawnude e leyɗe ɗe runde afrique timmuɗe geeci méditerrane ɗe ena nden noon mo landinima ne hunde fof ko wona jokka landinama gam o latike mali nden wakkati torraji lomtodiranno en e kasaraji nde guɓe soldasi en burdaɓe araɓe murtuɓe ɓe nden noon jaaɓi tottude cuttirɗe cuuɗi laamu kiɗal ɗi en gila keñen fa yetto suudu radio mali kiɗal ndu en ko yaada yontere eɓe tuddino e ley ɗiɗo cuuɗi hooreɓe dental soldasi en loni neldi mali ɓe nden no totta cuttirɗe en ministrema halfina nden no hawju nokkuji ɗe en burdaɓe en mbi caggal joni hunde fuu ko meɓi kiɗal koɓe fa yetto loni nden no loni tan kamɓe kaɓe landoto keɗoɗen Oumar Waygalo
kileji ɗi tottama ministre ma ille keñana emenela hollitiri kanko gouverneur kiɗal oɗo ɗum woni Adama Kamisogo o holliti wiide joni suudu gouverneur ndu kañe suudu télé ndu fuu e juuɗe mali woni joni joni o holliti wiide ɗu nokkuji kewɗe ana kane moƴƴintinede ley suudu gouverneur ndu saabi kokoji kewɗe antoon micciteɗen wiide emenela kañum wonno e majji ko foti lebbi jeena ha nokkuji ɗi fuu boniɗi kane moƴƴintinede ka wakkati joni o arme mali o kañe ministre ma kañe serval kañe goni e haybude nokku o fuu jaam e deƴere du ana woodi toon Ablaye Baccel kanko yo goto nelaɗ ɗum woni nations unis o o holliti wiide micciteɗen wakkati nde wiya emenela yalta nokku o nde emenela kañe laami mumɓeɓe pamray dow hunde nde fewi sanne o holliti wiide joni ɓe puɗɗi haldude fa ɓe puɗɗi famrude o holliti wiide tokkiɗal to basi fo wala toon joni
Abdoulaye Baccely kanko mo keƴaɗo loni mo totti kanko jati totta ɗum woni cottirɗe enna mo weltike o golle sanne saabi torra e masibaji fay goto waɗali to emenela holliti kañum kay yettidi aadi ɓami noondi nden no eɓe ndoomi ko yaawi yaawi yalla hunde fof ko wono jokka wagadugu ko fuɗɗi tongi to ko yalla jokkita ena arkiatoure yewtidi e téléphone e jokko hoorejo mabɓe mbiyeteɗo Mamadou Djeri Maiga keɗoɗen Ousmane Diko
min tottiɓe kile nokkuji ɗe ndenako jama o ana woodan ministre ma nokkuji ɗe guɓe ɗe dakata to suuɗaki leydi ndi dow kawral hakkunde ame e soldat sen mali nokkuji ɗe cuɓa ɗum waɗi somin dakiɗe eɓe to gollirɗe gendarmerie 1 so suuɗanaki fay goto tana ko hawra wagadu ɗum laato ɗum waɗali fade haala kaltidal haalede yoppugol nanggaɓe hani haale kañum e dakugol guɓe ɗe hoɗum yoppinide ɗum so nangi kaltidal
nden no kanko Berte Condel kanko mo hoorejo ɗum woni ministre ma ɗum woni hunde fof kono soldat sineldaɓe fa ballodira e mali ɗo enna ɓe kanko e hakkille makko mo wi burdaɓe enna ñuttini aadi joni ennan ko nafata jama o waɗe lawlaw ɗum woni jonde kaldal e kawral joƴine lawlaw mo wi kasen ɗum so Allah jaaɓi ministre ma ɗum hunde fof ko daronto ha daranade ko waɗan ɗum lawlaw e lawlaw kanko jati nden no hollitide fa hande ɓooyata fes kasin mali waran ɓeydanede suudu tato ɓordu téléphone gawoyi nden no guɓal yimɓe mbiyeteɓe planor ɓe heeɓi yoɓude hunde fof ko wonno kedde jawdi fawi nowdi dow mabɓe ndi ena hakke ko yaata e milliard uji jeɗɗi e millioji temere sappo e jeegon kalisi sefa dental jawdi planor yoɓi laamu o hiɓɓi milliard uji capanɗe joyyi e joyyi kalisi sefa ɗum woni talki settaku naati juuɗe mabɓe jokka nden hunde fof ko jakka cuuɗi banque kewɗi nangodiri e mabɓe fa yetto biyoɓe selini fa gara fa tuugoɓe ɗum woni planor en ɓe nden no fa hande hollitidde e ley usine ngaji nayyi jubboji guri e ley mali ɗi enna fo uddia uddama nden no yimɓe hewɓe ana dara perdude golleji muɗum to en usine ngaji ɗi perdi ko ɓuuri millioji e temeɗe joyyi kalisi sefa hooreɓe walde golloɓe systéme towni dande ñamɓe mettama e ley oɗo golle sanne Oumarou Diallo kanko mo goto e hooreɓe walde nde enna suttani Ousmane Dia Touré keɗoɗen Ousmane Diko
le 4 novembre
ñande nayyi lewru novembre ndu ministre yigaji leydi me emo hawaɗo o ngari yewtaade gollirde amen altinere be bami dabere sukkude doginirde ndiyameji izinaaji di sabe e bi jogal fu men galana fade majje yuppoyaade e weedu senirdu laamu teddindo hore mum hana wadde hon o golle ana hanno men kalda famen anda ko men nyimira ko men kaani dawrde dun laataaki sababu men mursi ko yaata fa miliyoji temede joyi gollirde guri ana gollina ko foti temenay neddo wattu fu kany e ujunere neddo ko yaata wattu fa wattu ila sodobe dabaaji fakirse de kany e waye be fu mon fu mursi kebe mudun e leedeedi nenna dum ana laato sababu se kebe jaara
tagga
golleji nyalo maji kejanaadi yigaaji malidi ngari e timmode hande murila to izin joka aslo kange fu ara murila do adi fu asede le malido no ngo woni to golleji jondi yengita to jatin golleji dun yengina den o izin adi fu nyibede le mali fa asakange no nawri fu den no izin o ana fa boro murilan kobe be enna ko yaata e miliyoji temede jegon kalisi se fa hitande fu le yirwi gol nuko o en la sana gindo kanko mo horeje rusin dartirdo kabaruji yiga le mali o faccitani yoga e mi jango makko Usman Dia Touré kededen Usman Diku
laamuji leedi ndi ana nyangito kebata nafakaaji gollirde ittoje kangi famu waday fey e lemudum ko rentini jamaa e gollirde de yo patanti ko den jogata kominaaji di le kominaaji la o yo gollirde didi ngodi ton ana foti duubi sappo hitande fu e joba e fey yo miliyoji temede jeegon sefa jehe ton e oodo kum finde yirwera ana dallidi ton mido miidi kewal jawdi ndi tinni jogal mayre e golle dede gondi e kabaru fa sariya jogal lobbo laato fa patantiji jobiteedi didi malla jamaare hettunde e gollirde de ittide kanga de du wonko de golli ko nafata nedda ko yewde maadi dowotoro cuudi lekkoy kanyi e ko nandi e mum
nan no jonkunda traure kanko mo latigi no hore jo leydi mali e lamu hakkunde jo ayno mo teddinirama yeso yimbe hewbe wiide mo rondi ma mali wattu boneji lomtondiranno e kasaraji ne nden no medaay burdo fu mawnude e dental leydi la afrique timude geeci mediterranee ko Suleiman Kenza joka subtine e nden no kedde Ousmane Diko
medizi o kawrata la hakkunde leydi afrique kalaaje france e leydi sahel afrique gonde maghreb le nyalaade de ngadan kaldal hakkunde leede gonde baleere kawrata jeego ba ana wonda laninde be andani gorko goto mo leedi mu jibino tinnido jonku ndatarawre o subama batte golleji makko e tiida laaji di o yino jaadi ko be nangeno leedi makko fa pecce nay fu tati ana gonna e juude to sa halto gabaleere gaadu habbitiibe ana gondino hen fu etawede o wawi wadde woteji fa president Boubacar Keita joƴina jongu ndatarawre tawdama e tibraaku o teddi e gita aduna du sabe o andanama e tinade e leydi makko kanyu e tiidande demokrasi
fada men waylondirde fa hande jokko e heedade Ousmane Diko mo famina e mo humpita en no alhaali jungo rata aswere jangole malikala
bamgo do nangi yaltan betay kamula bankikide jakkanama degreji sappo jeena yaade chapantati e jeegom kay e sigaso nangi yaltan betay kamula bankikide cuddu wadan jemma kay jakkanama degreji nogaygo yaade chapantati e jetti sigaso nogaygo yaade chapantati e jeegom koroto lam mutito gaawo kany e nyafunke lamu tumbutu nangi yaltan betay cuddu wadan kikide koro jakkanama degreji nogaygo yaade chapantati e nay gaawo jakkanama degreji nogay e joyi yaade chapantati e jeegom nyafunke degreji nogay didi yaade chapantati e nay
sakiraɓe ɗo keddudan kadduɗan hannde saabi hollitidde Ousmane Diko e marwa galo mallodira en so o golle tabiti emnela weeɗi cottirɗe cuuɗɗi cuuɗi laamu jokkaɓe dakino e ley muɗum tokkidal to en hooreɓe murtuɓe ɗen ɗum kolliti jokka hunde fo heddaki toon sona taw nden no jooɗon jooɗoɗe fa kalden tan heddino en ana ɓuuri ko yaata e miliyoji temedde joyyi kalisi sefa wonko usine ŋaji ñubboji ɗi perdi e ley jokka golleji muɗum saabi usine ŋaji ɗi fof ko darna ɗi nayyi ɗi kala nden no jonkunda Traoré kanko mo hooreje hakkunde laamu meɗen hakkundeji mum kanko no kanko laminoɗo mo teddinirama jokka hon fof ko medda e mawɗo ɗi leyɗele ɗi timmuɗe geeci ɗe en teddinirimono ene kanko jonkodata ɗum mo handinama ɗum gam wakkati torraji lontodiranno e kasaraji le mali wassalam